ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
Kua nei ka puta ki te whai au, ki te ao marama, he whakakitenga, toi me ona kōrero ki te hononga nui o ngā iwi taketake puta i te ao ki te nei mea te wai. Ka riro mā te pātaka Art and Museum ki Porirua i te upoko te ika e whakarite ana. O tira, kua whakakite hoki ki ngā whenua o Kānata, o Ahitereiria, ināne ka noho taua whakakitenga hei kaima te karu, hei whakaaweawe hoki i te whakaro o te tangata. E toru ngā iwi e whānga kaitiaki, e rua tekau ngā ringa toi, e whā tekau hoki ngā mahi toi ara ki te whakakite e ki ana to draw water. Ka mutu, he whakakite tēnei e ārahi ana, e tātaki ana e ngā iwi taketake. Anō reira, kia whakawhiti arorangi atu mātou kia Jeremy Leatinu'u, tētahi ringa toi o te rua tekau. Jeremy, nau mai ki tō tāua pātaka kōrero. He tuatahi tangate nei whakakite ki Aotearoa, he aha ai?
Ai, narunga i te whakawhānui o te whakaatiranga i awa whenua rā i Amerika, i Ahitereiria hoki, nā. Ka tīmata i reire i Kānata, taiatu ki Ahitereiria i te tau nei, i Waimanui te tau. Ka mai he. Ka whakakapi i tērā haeringa o te whakaaturangi i Aotearoa nei, ma tātou maringa toi noko nei, ko Aotearoa tēnei, e whakakapi i tērā haeringa o te whakaaturangi.
Tēnā koe i era whakamahuki e Jeremy. Hey, I think, is it on loudspeaker? Okay. Is it, ka pai ake mehe mea ka mauto wai aki tō taringa? It's coming off a bit, the volumes i tēnei taha.
I ngā kawe.
Yeah, ka pai tērā. Okay, well, kia hei apiti atu ki e rā kōrero āu, te hononga ki te wai. A tēnā, heha tēnei mea ki a koe?
He tirohanga, he rongo, he mea whakapāhatu ki tēnei mea te wai, he kōrero tuku iho mātauranga, he rā ngomu ahuatanga, o te tangata, tēnei mea te wai moana rānei. Ko mātou e noko ana i te moana ni a kiwa, kua rongo ke i aua ahuatanga o te wai. Nā reira, kia nei pēnā te itihi o ngā ahuatanga o te hononga ki te wai.
Hei apiti atu ki e rā kōrero āu i nā tata nei, heha te mea i waihangatia e koe ki tēnei whakakite. O tira, hea hanga kōrero ki taua mahi toi.
Ai, nā reira, ko taku momo mahi toi nei. He kiriata paku. Ngako o te kōrero, e whai ana ngā kōrero i oto i te kiriata, i te tihi tangata e kua whiwhi ia i te tihi pauaka. Kei roto i tēnā pauaka he wai, he tohu tēnā mo te kai matakitaki, kai whakarongo rānei, kia whakamua i tēnei taonga o te wai i mua i te aroaro. I roto i tēnā kōrero kiriata rānei, ka waihanga hau he horopaki e titiro ana a ki te wai i roto i te iara. I reira tonu i roto i te kiriata, he kōrero e pāna ki tā tātou tirohanga. Tātou e noho ana i te taone. Tātou tirohanga ki ngā ahuatanga o te wai, pērā i te uaua, pērā i te waipuke, pēnā i ngā marama kua hipa. He kiriata e whakamaumahara. kaya tata ngai tangata te waihuki, mehe mea ka roimata, ka wera wera, ka puta, ngā momo wai, hea waihuki i te kōpū o te wahine, e hapu ana, i taua wā o te marahui o te korona, te tere hoki o te tokomaha, e tai atu ki te hokomaha, ki te hoko i ngā pātara wai. Ko te wai e horoi ana, e whakapai ana i te tīnana me te kākahu. Aotira te wai e whakahauora ana i te wairua, i te awa, i te moana, i te hāhira ane. Nā reira, ko tāku kiriata e whakahaere i te, whakahaere ana i te tirohanga te kaimātakitake ki ēnei mea, ēnei āhuatanga, ēnei tīkanga, a tātou e noho ana i te taone, a ki tēnei mea te wai. E āhua rere kēpea, tēnei tirohanga, ēnei mahi, ki te tangata e noho ana, ki te taha o te moana, me te tangata e noho ana, ki te ngāhere rāne. Nā reira, he tirohanga noa, mai te tangata e noho ana i te taone.
Tēnā koe i era kōrero whānui au, Jeremy. Mō te hunga ka taia kiko atu ki te kite i ngā mahi toika, whakairihia e koutou. Tēnā, heahanga momo mahi toika kitea e te tūmatanui e te tangata?
He mahi whakaahua, he mahi kiriata, he mahi tāraitanga, raranga, mahi peita, mahi tuhi, he taramu hoki, he waka. Nā reira momo ahuatanga o ngā mahi toi.
E hei peka atu ki te rahehanga whēako e hiahia ana koutou kia rongo kia ki te hoki e ngā manuwhiri katau ki te pātaka nei i Porirua.
Ko te tūmana ko ia, ka te tiro ngā ngā tāngata e peka atu ki te whakaaturanga. Ka tāe rātou te te tiro, te hāngaitanga pia i ngā kōrero, i ngā mahi toi ki, ki ngā kaupapa e tūana i mui a tātou i a te rā, i a te, i a te marama. I roto i te i te whakaaturanga he kōrero e kōrero ana ki te whawhai mo te mana motuhake o te wai. Kōrero ana ki te wai anone he oranga, he me whakanoa, me te whakahokinga o ngā mātauranga ki te wai, ki te moana, ki te whakatere wakahoki i runga i te moana. Nā reira, ko te tūmana koe ka whakawhānui te tirohanga, te mōhiotanga, a te iwi e peka atu ki te whakaaturanga.
E kia tahuri, kia punua tahuri te kei o te waka ki a koe pū, Jeremy. Ko wai mā o kai whakaawe, ko wai mā era i whakatenatena i whakaua no hoki i era mātāpono ki roto i a koe?
Ko ku tūpuna, ko tō ku whānau, ko ku hoa, o ku kaiako, ko rātou e whakahihiko nei i tēnei tangata. Me arātou kōrero o rātou mōhiotanga ki tō tātou ao. Kāre i tuatū ki au nei, kāre i tuatū i a rātou. Ki te whakatupu i tēnei tangata, i roto i tō tātou ao.
Hei whakatepe ake i a tāua kōrero, Jeremy. He kōrero atu anō tāu, hei tāpiri mai ki te wānanga nei?
He mihi ana, e mihi ana ki ngā kai whakahaere o te whakakitenga nei, te whakaaturanga nei. Kamutu ko ngā tāngata whenua o ngā whenua e toru. Ko Amerika, ko Ahitereiria, ko Aotearoa hoki,
ko rātou hoki, o rāua hoki, ko Dr. Mary Crashane, rāua ko Ken Crashane, nā rāua te ingoa nā dubi i takoha mō te whakatūranga nei. Nā reira, mihana kia rāua, kia rātou, kia tātou ngā ringa, ringatoi, kia koe hoki i tō tono mai ki te kōrero.
E mihi ana ki a koe, Jeremy, i tō kaha ki te whera ki te whakawhānui hia i tēnei kaupapanui a mā tātou. Tēnā koe.
Tēnā koe, aho. Space.